Running through my veins, naweza kuandika kitabu if you let me explain. Nasikia una haters, heard what they saying. Achana na ex, he don't want you again. Hoi, mama na enjoy. Kama niko moto na vetaka miss boy. Wakiniletea za madanga miss toy. And I only care for you, nifanya toy. Homie don't play me, utanikose me. Usinifanane na lokuja kapotea me. Taka tugandane na squash if you dare me. Right in your future, don't compare me to this nigga.
Hilo wenda mi ujenje wa sungura ula wenda ni mine zaka zitu pike mario mende yaza kama unasalio natu kumbane na isu fario tushikamane kwa kila halio acha wako wana kama mario you the one I got you know nasta mani hasilani paka paradiso hilo wenda
I ain't kidding girl. So pretty, really want your love, baby girl, I'm so greedy. And no kidding, kika mata tuko chini. Aridinu kio na kimini, no na hadi bikini. Wako wengi ila wendo kwa juice kai. Nenda rest ili mama uje too fried. Chonde mama sini zime kama two glides. You never met another guy, niko too nice. Hata kufanya Mrs. Coney, don't you worry. Never gonna leave you lonely, girl. Hacha wabani siya tu woni, check your bone. Ushindi wana wish to down it, girl.
Hilo wenda mi ujenje wa sungura ula wenda ni mine zaka zitu pike mario ipende yaza kama unasalio natu kumbane na isu fario tushikamane kwa kila halio acha wako wana kama mario you the one I got you know master money hasilani mpaka paradiso
hilo wenda mi baby what you like her. Gas lighter, I'ma take you anywhere, stock shider. Hope I go in, I'ma dunk them genie cider. Minim toto kisa ramo, dying a shider. Outsider, wango fighter. You know them wefungashe my bomb al Qaeda. Pozo na ingaza, ma pico pico na ina. Pose ko pose, mamo na dimples na ina. Yeah, no many kamata, mwendo wako matata. Kosi yako inawaka, madini. Na, kiuno navo kikata. Kata kata kikata, kata kata mpaka. Kwa chini,
kwa chini. Hilo wenda mi ujenje wa sungura ula wenda ni mine zaka zitu pike mario ipende yaza kama unasalio natu kumbane na isu fario tushikamane kwa kila halio acha wako wana kama mario you the one I got you know nasta money hasilani mpaka paradiso ni wewe.
OMG, this the type of sheep, but you know, you gotta dedicate to somebody, and make sure you dedicate to somebody, man. This one goes out to all the beautiful ladies out there.
The mix.